bandhiga lagu qabday beero bonka yahayo kooxda tijaabay abuurka casriga oo qayb ka ah mashruuca koron qaadowga helitaanka waaray abuurada kaasoo la sii beeraleyda deegaanka bonkaay ee magaalada baydhabo si beeraleyda iyo beerdan dalagii shalka disan awood un weeladow inay hasaaran taasoo wal ku beddelaysa horumarinta wal hasaarowka beeraha koonfur galbeed Soomaaliya agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda koonfur galbeed Soomaaliya Cali Maxamed Ibraahim iyo booqde beerta tijaabada abuurka ee bonkaay oo ku dareertay tusowka beeraleyda tijaabada abuurka casriga si walbadan iyo un ku bardan walay kashal dubin abuurkii hor iyo kan cusub oo hadda dunida walka beerada ay taa agaasimaha waaxda tijaabada beeraha ee wasaaradda beeraha dowladda koonfur galbeed Soomaaliya Awais Cabdi Cusmaan iyo Cabdi Xamiid oo ah madaxa mashruuca SSD iyo waliba soo wada jiray oo ku hadalayna ahmiyadda beeraha abuurka la ka tijaabiya la kulliya
ujeeddada geeka beeraleyti agaasimaha Anas Kashaani ama ay tahay inaynu tusna tijaabooyin oo abuura oo banaanka lagu sheenay aan oho magaalada gudee ardayda dhawaanu una tijaabiyaani isbarbardhigaasay tuna ku soo biyaani in beeraleyti in la aragda hadba tiitana gudee iyo taaskaal banaanka lagu sheenay marka waxyaabo farq ah dhexeeyo walay oo kashal dubinyin inaynu walko tusna marka gud ahaan siisinsin kuma qoto beerta si dhan hawada marteen may buu may ka taaleh galeedii saaso kala digirtii may buu noocyadii shal gidisnaay oo salbukada iyo digirti kala caadiga ahayn marka gudahaan may ku dareemaysana markantii isbedel iyo waxyaabaha ay tijaabooyinka hadba abuurkiisu ku sii feeyleen meel ku muuqda gudahaan marka ta digirti tan unata korsurugna oo may buu tibnaanka lagu sheenay hayti may dareemo kortan marka digirti tiitan kala caadiga ah unata aragaani in iyey may laaray xoga xilli ahaan markii la fiiriyay horay may buu ardayda iyo ku roogda bixliga goosashada iyo ku roogda markii la fiiri ta markii siina may faadanay inii siin geekan ila aragdan hadba qaabkoona antan suubin iyo taasayt wala farq ka dhahay
marka way faadanay kulli hadda ama baaris ku socota wasaaradda gacanta ka hayta onena kama shuruucaan way buu support garayaan taageerahayna adawle ku baahan insha Allah wala lan wadana beeraley tilayo inii siin fertilizer ku saaro abuuratan marka nin ila aragtan ku war haytan oo inay walaas wasaaradda wada SSG na waxa ay to abuurada waxa baan id inta kula soo mubaaris iyo yow beerareey badan abuurta ilaa la deersi way qayb ku aha shirkado qaaran iyo abuurta ilaa saarana beerareey la deersi nidaamkii marka oo way waha abuurada caadiga ah hab dhaqameedka inuu ku guuran hab casri ah guurno fadahayna
agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha iyo waraabka dawladda koonfur galbeed Soomaaliya Cali Maxamed Ibraahim ayaa sheegay in mashruuca uu jeediyay seeta sidii lan helalahay xal waara isla markaana kornanka qaada lahay walaasaarowga beeraha deegaanka koonfur galbeed soo nanka baaqay beeraleyda inay ku faa'iideystaan mashruucan
marka inta bonkaay meel ka sameeyay xaruntii oo research ku yaani abuurka ka tijaabiyay intaana sharaxaad dheer aan galna kormeer jiray in company oo abuur dhiibayaan wasaaradda ka wareejiyaan wasaaradda abuurkiyo sheenan lagu tijaabiyo abuurkiyo sheenan hadda marka inta la ka abuure dan natiijadii iyo wali ha ku baheenna meeb waaha yaani meel raay ya meel la ku ogaaday marka geey kama argaahayna daraad yalla abuuri natiijadii iyo si inshaal baheen iyo hadii walaan reports ka ku baheeyaan nin la wadaagay geeka isiin meey fadaane nin la aragdan yaani waxyaabaha challenge-yada meel yaala iyo sidoo yaani isbeddelka meel yaala marka tan haddii oo meel raay banaanka lagu sheenayo digirti banaanka lagu sheenayo meel si indho la siin tusay haddana tii oo wadankan la sameey yen aragaasan isba bardhigan dhigtan sameeytan la faday marka meel fadayeen in macnaha yaani harvesting ma kala deer niisin sailing liin ku faa'iideysaa iyo yaani traditional kas la ku guuro digital kas la gaad tan wadankan oo isticmaalay tan oo isticmaalay wala meel faday wala adla ka siyaaw in haddana isticmaalsho ad barat hadii isticmaalsho ad barat may ko saaciye income ka koran ka he ilmiga ha korre meel in baahnya marka in walaal la sameeyo oo yaani fuula garanti la kahay in isin nagataan dadku faa'iideysaa walaayna barado
beero bonkaay waliba wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda koonfur galbeed Soomaaliya ka talagal intii la ka tijaabiyay abuurka shalgidisan oo caalamka isticmaalo yahay markaasi dalka kiikan iyo leen si beeraleyda lan ku caabiya abuurka aqabadaha mararka qaar shaqo qabsado waa